Hlasela Thathi khali zokusho nempini Hlasela Thathi khali zokusho nempini Uyoleli ksasa lakho 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 Uyoleli ksasa lakho Lako, lako.
You better get up, get out, do something. Never give up, get up when you crumbin'. Oksalayo, one day you'll become what you wanna be. This world is yours, young girl, young boy, what are you waiting for? This world is yours, young girl, young boy, remo and go explore. Can I gang on it? Cause you got this, God has gave you a talent, so earn by it and learn from it and can't buy this higher and higher you ain't. Yeah, today's the day, higher and higher and you ain't. Today's the day, higher and higher you ain't.
Grace.
Ain't no time to chill, man. Hope it's cut down, but you know. And we got these dreams to chase. So you better do the same thing. Hold on.
Hlasela Thathi khali zokusho nempini Hlasela Thathi khali zokusho nempini Uyoleli ksasa lakho 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 Uyoleli ksasa lakho Lakho Lakho
Sawubona, sawubona Mntakaba Acela ungiphindle Kancane nje ungilale Yabona yini ukuthi kuyonaka Ulokuhlela ubalisa ukhala Khala kwahlula imbuzo Wena ke kuyokusiza ngani Nami ngumuntu njengawe Negaselibovu njengawe Nami khona ongahambi kahle empilweni yami Nami nginenkinga njengawe Kodwa azange ngivume ezingisithe Ngingakwazi ukubona ikusasa lami If I can do it Nago ngahluleka kanja Nabaya, nabaya, nabaya Sebe yositela abaya kshia Nabaya, nabaya, nabaya Baya kshia Thathi khali zokusho nempini
Hlasela Thathi khali zokusho nempini Hlasela Thathi khali zokusho nempini Uyoleli ksasa lakho 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 Uyoleli ksasa lakho 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 Thathi khali zokusho nempini Hlasela Thathi khali zokusho nempini Uyoleli ksasa lakho